Morningstar Music.
Yeah. Natamani kufeel kitu real sare Snapchat. Nime miss hizo sound ziki clap clap. Ni tap tap na simin ati Insta WhatsApp. Girl kuja home toka WhatsApp. I'm old school wanna wake up by your side. Your makeup in my bathroom, my leg up on your thigh. Alafu nikidai unishike by my hand. Uniambie bye, hiyo sasa ndiyo love. Lakini sai baby, I can't treat you. Ni kama we ni celeb, I can't see you. Ni heri tu semesa, I can't wait boo. Ukweli hii mapenzi ya memes kwa ngumu. Toka online upande kitanda. Leo siyo sex, leo must tuta make love. Usikuwe na rush, seti shash, pika sapa. Situme my news, leo ni life na iona.
It's difficult to talk anymore. Maybe kwenye status caption veke mtuapa. Scrolling na kuhata. Come home, you play me like Olympics for sure. Mbona wanicheza, so tunafaka kama wanipenda. Ila mnezi ya tuna future.
Insecurities. Maybe mubaba ndo huwa anakupiga pics. Nitulize please. Na siyo inbox, nataka nikusima tuseme sorry. Napumua when you hug me. Achana na hizo story. Karibia and touch me. Na kama siko worth it, niache tu mpenzi. Juu mimi siko form 3, nijibambe na texting. I need the real things, you wachenge kufake. Sihisi kitu any na emoji ya peck. Ukisleki my lady, utakuwa replace. Na mindiyo ni gwangi, nilikuita the best. Toka online upande kitanda. Leo siyo sex, leo must tuta make love. Usikuwe na rush, seti shash, pika sapa. Usitume my news, leo ni live na iona.
It's difficult to talk anymore. Maybe kwenye status caption veke mtuapa. Scrolling na kuhata. Come home, you play me like Olympics for sure. Mbona waniteza, so tunafaka kama wanipenda. Ila mitia tuna future. I'm so bored.